Yanjagala kochi zomuri atasanira Yaleka yobanja balunji abagaga abasanira Sandali na yadenusu beuzalwa chiyanjagala Na yemu kama amasimalwa chiyanjagala Katonda mulunji Yanjagala nange Nse omononyi Yandage chisa Yanjagala kochi Zomuri atasanira Yaleka yobanja balunji Abagaga abasanira Satali na yate nusu Nebuzala chiyanjagala Na yemu kama Mazima rachi wanjagala
Katonda tiyatuma mwana we eresi
Kujisalira musango
Ayi abantu babite moyo Kulokoka
Kulokoka
Kuba katonda tiyowe ya gonza Abantu we
Abokusi
Yawayo mwana omula laika Eresi
Eresi
Chisa mwikrizale mokula Ayafuno vula mobuta wawo Katonda tiyatuma mwana we eresi
Kujisalira musango
Ayi abantu babite moyo Kulokoka
Kulokoka Wayo mwana we Omu Olokwagala Yesu Tuyamukirizale mokula Na yafuno bulamu obutagwawo Abe mikwano kamwagale Yalete dembe
Amukiriza tegumusinga atamukiriza kwa musinga da
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 Ye yalokoka waona nawe
waona
bagambo no musangu
Amukiriza tegumusinga atamukiriza kwa musinga da
Atana lokoka kiriza Yesu umwe kwato no musangu
Amukiriza tegumusinga atamukiriza kwa musinga da
Amukiriza tegumusinga atamukiriza kwa musinga da
Amukiriza tegumusinga atamukiriza kwa musinga da